mulai baba mulai le moyera baba mulai ko ah ah ya nina baba mulai le moyera
mama niwe ulaunde ah ah cheza cheza mama cheza cheza usiogope cheza ah ah sevalipala onesha bafari akameka ivika eh ikofili anawatuguiza ah mama mulai mama mulai de poera mama mulai ko ah ah mama mulai de poera mama mulai ko ah ah mama nakupenda mama mama nakupenda mama mama uliniza mama mama
Ina, hey, mama, napenda mama, mama, napenda mama, mama, umelinda mama, ah, ya sominya, namba ucheri, hey, nulendrika sichereye, hey, mama ndaho yanza sana, lazimu respecte mamoho, mama ya hulinda, kinga mieri tisa munda hey. Kina mama wanje kina hey. Kina mama wanje kina kina mama wanje kina gope almasa mwenyewe hey. Cheza cheza lipa na cheza kutoka chama kali kwenyewe in madum ah makoi sub location ah mama mulai nai ninda na kwe hoyera na kupenda na kupenda hey ah
ha 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 ha.
hey, inabu hinu buwana. Ha, ha.